Nyansuro agya asemo a efiri wo ho no ebekire no ma pi achane ye nipa biara betumi aye ana waka e wo bi bia mu efise enipa e twen se obehu wo na ye da wasi efise ye wo wona wo wani da so mu wo hwe kwan se bibi ebesi na se bibi hu su kom edi nipa no a na ebunu no efre ebunu no na esese ebunu bi eje so ema saa ofre no eno nti ene ye waha na dui efise na edasa asofo yi no makoma so ene enipa yi nom se obefre ye na bo ano na ya bisa wonchen animonyam ene nshira ewo jidie mu se obesa ayarefo no yade na wajide wayira enkwa na wada wasem edi na ye bompa ye osuraja se obema ye ayeho amaye ebra ye de ahobrahye etwen woyi anadubia ma enye honkonkon a erishi egu na ma obi ani mfura ewo bibiara etwa won ho ahia gise nyankopon ma enye se esu denden emfi nipa no empue a onyankopon ho sukom erdi won kopem se oshobo beba oman no munyina eha na enipa pi abesha safu dia mu ma adebone yefo esu fro nyankopon se ohu won mobo na na hon konkon erisa yarefo yade ema apache nanti na oregani awufo na orema no mai no ma wahye ho bo e wo wasemu no abamu bra eradi yesu na be hye obo hye ma bra ye nchen anadwi gidi se oti se de oti e nura ene ene da apem na obo hye bia enni hwamo osro ni asase bi din hwamo emom wasem de enni hwamo ma ye nti asemu emue ma hon konkon no emra mesiesi asase no ma ye nti asemu emue ma honhom no ani nyankopon tumi anadwi se obeda ne bohye nsem no adi afa ye mu efise ye bisa no yesu din mu amen afi anadwi mo amohwe asem tri no moma ye mue kire konkon no nko petro moma eto so mi nu na ye nhyase e woni yi mu dunum a ye ye kwan a ye kasa fa tresem no ho e break akra bi.
Moreover, I will endeavor
nanso me bom modin na mi wi ase fure akire no mo atumi akai ye num da bia.
For we have not followed cunningly devices
na enya na sesemo a wotu nu nyansamu achi ena yedi kaamo ye na urade yesu kristo aho odin ne ne ba ho asem nemom ye ye nani mo nyam kese no adansefo a na ye anitua medosa adansefo a na ye anitua enya nansesem bi ye adansefo e wo de ye kane ho na onyaani anidie ene ene onyam efri agya nyankopon chen no ene se sa ani fri ene onyam mu a ese o kese no eba ni so se
this is my beloved son
oyi ne me doba oso mani no na yete sa ani yi a efri soro ba ye no bra na ye ne no wo bepo konkon no so no
we have also a more sure yo
adifo asemo a ejina ho pintin so eno na se mo hwe ni yi
as unto a
se kania e crime ba bia isumwa because se ade ebeche na ade chien soma no apue mu akoma mu a
knowing this
munu ye kane se atremu adi sem bia enam onipa nkyase so efri se adi sem bi amfa nipa peso ema apen nemom nyankopon nipa kronkron no se de hon kronkron de hon kro no ena okasae ewrade mfa ne nhyira engu na asem a yakenken yi so afei mefa ye aye asem ni ti onyankopon eye onuara na se kyerefo
ye ti
da bi a emu ye sakasaka.
We're living in a day that when man and women
edin se mari mane ma be hu de sese wo ye bibiara aye ti se de aye sakasaka
everything
bibiara aye se nia ye wo kwan pia ye de hwe eno ye satan ena oye sa
now god cannot
afi Yankopon rintumi emu nipa aten ewo tene ne mu ye
disese su dia bi wo ha
odi bebu wona aten natural conquer cassette, or Nam Yesu Christo so, and obey Bunipen in our chain, and Yesu Christo, any assemino. Well, on Tino Yohani, a Tibacono, a cassette, and Fitiasiano, not a seminal ho, not a seminal young coupon, not a seminal a young coupon. Now, seminal by air honam. Na obetina ye mu. Afei, diye ye ye nina, eneyi, eye ni suba nsua, oda nwe di. Wo nyankopon mu, diye di kaino, na onye o nyankopon. O nyankopon, bebe freni se, onua o niya shasye, enye yue ye no. Na onye o nyankopon, if we se, asimfwa, brofwa asimfwa o nyankopon, etre se, adi awosum. Ana bibye ni wa, ebe sum no. Enti, na oye o niya shasye, enye yue ye no. Ono, any nyansan nyina asutri na sa nyansan nyina asutri yi mu no na abodie mu adeketo apa eni ho ye di ho ana bibiara eni ho ehan ni bibiara nsoroma bosome bibiara eni ho onyankopon je yeni mu so onyankopon no honhom kese no a na oni ahyase eni awiye no oni ahyase na oni awiye na owo ho na subansu ewo ni mu na eye subansu se obeye onyankopon afei ni subansu se obeye eja subansu se obeye oba subansu se obeye adinkwa subansu se obeye oyaresafo sa subansu na na ewoni mu na afei ono sa enuoma yinu mu a adaadi every breaker crani eye ni subansu a edaadi ye mechre ni se subansu yinom eye ono na adwene na asem eye adwene a wada no adie na fe eno nana ewo na adwene mu na bra o ka se ma enye ho na eye ho ma enye ho e na eye ho na fe mon kai mon a kristofo na moye na adwene ansa na ewiase eba na moye na adwene a ada adie ansa na ewiase bi mpo eba no na mo o kristo mu amen e wo nyankopon mu e wo mfitiase no eno e ma mo afei mu ahun e ye ne nkrofo a mo hye nase ni nyina ne se nyankopon ono ara odane ne ho bibia otumi so mu se de obetumi aso ni mu ahuno ene de akeka ho na sa eno nyankopon te ade ni nyina afei nkrofo ka se entrase no na mreka sa ewo ha a enchere kura ewo nhyemu bi ase oberema bi ka kire mi se oka se onu abae ma brana wonchase enu nye papa wonchere enu ase yi afei ye ti uko methodist fo ho na oka se baptist fo nchase yi baptist fo ka se pentecostal fo enye ni yi pentecostal fo no ka se ono oneness fo enye ni yi oneness fo no ka se assembly fo no enye ni yi na obiara ka se ofoforo no enye ni yi onyankopon yo no ana se kire fo onya obiara se o kire ase e ma no ono ana o kire na ade ase onipa ben e na obetumi atra se ama onyankopon onyankopon yo no ana se kire fo afei petro e ka sa wa ha ye hunu se mfiti ase no ebra onyankopon ka se enye han na eye han no eno ne ntrase no se onyankopon ka bibi na da adi a na eno ne onyankopon ntrase se na se no eye no kure wahu bra o ka se enye han no na e wona dinu mu ansa na bibi eti se han eba bra o ka se enye han no han pue wo wiem eno ne ntrase no ense se obi ara kire eno ase efi se onyankopon ka sa na aye ho se nyankopon kasa na da adi a na eno ne nasem no ntrase adenti na nipa ntumi hunu sa adenti na nkrofo enhunu sa se nyankopon hye bobi na nyankopon kasa e wo mfiti ase no e wo genesis oyi nasem to ho e ma agri biara e bra orisani fri mfiti ase e besi awie na sa emre ho duo no enyina mu no wiase asafo no e na mo atete sem so atu sa no ma nyina afra ani de akeka ho na bro biara nyankopon soma adi fo ifira pam dada no mu ene foforo no mu na ewurade asem no ba adi odi fo no nchen na sen ene esi ye no eyi nyankopon asem no adi nyankopon eda no adi a eno na kire se eye anase enye enche se obiara kire eno ase asem no a kire ne ho ase nyankopon hyebo na eno ena aba mu adepa ben ene beye te ye ka bibi foforo afa ho onipa bɔne fo ben ena obebɔ modin se obeka se se nyankopon hyebo bi na nyankopon ye a na sa ntrase no ye mfomso eno ye onyankopon no a ɔkyerɛ na ade ase ɔrekyerɛ ase onya obiara se obekyerɛ no ase ɔno a kyerɛ na ade ase se ɔda de ɔhyebo se obeye no adi oh se asafo no betumi ehu sa nko a na wahu bɔhyɛ ahodoa ɔde ama ebre biara mre hudro no nyina onyankopon asoma aba mpo asafo mrenso no mu na wada bre biara o shebo se obeye no adi bre biara ade aba akompo enkaye a onye sa pepepe jo kan se obeye no eno eno yeye efrise bra onyankopon kan se ewa azaya mu no o kan se oba bunu benyi nsen na onyi nsen afi wan no betumi akere eno ase onyankopon ekyere ase oka se oba buru benyi nsen eno onyi nsen ye afi ede ene wo rintumi bibiere ni wa obetumi aka fa ho efi se onyankopon kan se obeye eno yeye nanso nasa funu ani afira se obehu wahu wo wan kasa adwene wo ho na eye sononko pa ekyende na wo hwe kwan no Petro, aha no otwe wa adwene akwa akire oka se onyankopon nam nasem so eda kristo adi oka se yei ene me doba na saa adwenefo yi gyina ho na kristo eye onyankopon a wada no adi bere biara onam nasem so eda kristo adi efi se kristo ni asem no oda no adi ebere biara bra o kan se e wo noa nanu mu na kristo wo noa mu mu gyisa adi noa kan se osuo beto obese asase osuo toye na enu nhia nkyerase biara osuo toye efi se nyankopon a owo noa mu no e kan se osuo beto na oyo difo na de di adanse ye ne se de o kan ye no eba mu enti o nhia se obekyere enu ase wo mu bi no a na owo ho betumi akase se nipa yi enim de o kan nanso na nyankopon ahyebo ebre biara se obi wo mu mu a oyo honhon mu ni ana odifo a na de o kan ba mu a ene mu ntie no eno ye if you say you no cre asese ene asem no ekọ benkro mu na noa ene asem no ekọ benkro mu bra o she nkom se osuo beto no osuo toy enu nya ntrasie biara if you say eye sara ada kan se oba bunu benyi nsen na onyi nsen ni afi na eye ade a ebi nsida if you say wahu eye mfie o happy yachi ansa na oba bunu yi enyi nsen ni na eye ade a ebi nsida kwapim se oni papa pa bi a ni din di Joseph ni kunu a oye oni patene na ompese ogu na ni mu ase edwom nti saa oni papa pa no e wo saa na no mu no se de ebe Joseph bra na wasi na siwa odi no ama Maria awade na wode no ama awade wo saa na no mu no so obi buso a na ti se wase awade na ti sa Joseph die na yesa die Maria pese odi ne bone ho ban ana odi ne kata me bone so if he said na abeye enna ebra na onware na wasi na siwa nko a na da ti sa no obesi no abo aku no na esese eye sa e wo mra no mu na Joseph ni kunu no yo ni patrene oni patrene pa na o jinyankopon di na se odi sa ani akese fefe no ehwe no a na o ka se Joseph Gabriel obafu pani no ebesra me e na o ka kire me se menyi nsen a mi hu obere ma bia afi Joseph san hwe na chi e wo kresem no mu a na odi fo no ka se obeye sa na eye onyankopon nko a na o kire na se mu ase wahu nanso na ebi nsida no ne asem a ewo bribia mu onyankopon asem no eya mamfrafo asem ema nipa eya ade a ebi nsida kra bribiara onyankopon ye bribia ebi nsida ba biara onyankopon wo no die ensida ewo ho ani wiase nhyehye edi asie efi se wanya nooma ewo kwan a wodwene se eye so nanso onyankopon ba mu ma beye nea ebi nsida ebeye den ena oba abunu ibetumi anyi nsen na oye no kwarefo ohwehwe onyankopon ewo ho na afei onyankopon kasa kse na odaye mu na oka se Joseph David ba ensuro se obefa wo yire Maria aba wo nkyen efi se de onyem no efi ho nkonkon mu onyankopon ebekata ne so yei ne de eye ohwe ne nso se de onyankopon ne Joseph di ye wo ho ewo kwan eto so mienu ewo daye kwan so afei yenim se daye wo ho ye di daye di meji daye di aye onyankopon ni nipa adi mpen pii wo daye mu nanso daye ye kwan eto so mienu wahu ebetumi aye nokre ana ase enye nokre gise wo kire ase nanso na onhia ntrasie bia ye onyankopon no a okasa kire Joseph 14 if he said na odifo bi eni asase no so saa nanu mu a obekire ase na onya odifo bele mfie ahanan enti de na di wa aye pa se onyankopon adwene ono ane ba ho ani sa onam da yeso e be kasa akye Yosef na enchirasie enimu o kan se ye oba no aka na ye nkwe sa de ekonkon ho a onyemu no aye nyankopon ba na enhia enchirasie bia onyankopon de ono an enchirasie e ma ono kwafo de owo akoma pa mari mane ma ohu ade ade bia eye nwanwa no se wo ye no kwafo wo akoma pa na wo be gye ade a onyankopon wo kwan bia ofa so enchirasie ma wo ye di kan hwe se Eya Bosia, Senka Yosef, Esani Nechi, Eche Nuhufi ya titisamu, Eno Osani Koshe, Chokrunkunu mwa, na Okoshe ya, Azaya Ekanse, Obeye sa. Na Noma, Noma Kasa Fahu, Eni Na Uo, Eni Diye Fahu Nina, Na Atresa Mnu Akan, Enam Edifu Okrunkunu su, Sedia Petru Kanye. Na Unipa Biyare Nuhu Kwan, Se Odeo Onwa Nipe, Echirasye, Na Eye Diyo Nyanko Kwan Kanse, Ebe Si Pepe Epe. Onini o nyanko pon asem a washe ho bo ama saada no a ada adi nyanko pon kan enti ena ewo ho no eno ane no yesu kan se ebra no wa asase so no ebra na wontumi nche ne som adwuma no ase no na esododo echenso dodo wantumi echenso emom wantumi ante no ase o kan se mo hwe a kresem no mu ye wani da so se min tietia mo aso ewo ho me bubom saa no Mwini shi atu lese mnumu, efise, enumu, ena musu sisa muwa dan kwa, na enu, eni diye dimi huwa danse, mwahu. Enumu, ena echila modi emeye, che, unyankupon chiche asemunu, saadano, nana ebeye unyankupon wa oda ni huwedi, unyankupon, Emmanuel eni yenwo ho, wabefre ni dinse, onwaweni, ofutufo, asumbiyahine, unyankupon tumfo, da eja, na wabefre ni dinse, Emmanuel, unyankupon ni yenwo ho. No nyankopon wo David mu no nyankopon wo Moses mu onyankopon eno ni onyankopon e wo ni nyinaa mu oda ne ho adi e wo sabre no mu nanso ebre yi mu oba abunu benyi nsen no awo oba bani no obe yo nyankopon a one yen wo ho eno ni dia ma wo bo na senia mu na oyen ho se onyankopon na o se homeda nso Na oye, na oye onyankopon ewo homeda no so. Na oye onyankopon, na onye nipa hunu bi keke, ana odifo keke. Nanso, na oye onipa ara, ene odifo. Emo na oye onyankopon edifo no. Na ono na na ohye asem no ma pepepe. Se de onyankopon kan se obeye no. O kan se, mumu wan no betumi abu me moni bi hunfo. Mu yi atresem no mu, eno na mususu sam wo dan kwa. Na eno ene de di me ho adanse. Nanso, wona tetesem no, na oti brefufuro bi ehan mu. Sabe na me kanya mesem na ochi kakra atwa mu no wote ani so han a eni ho mu ani so han a eni ho no eye na ada han eye owia etija na eye atro na bofofro so ani so han bia eye atro han a etija bribiera enipa enante obi bia asia atwa mu emfie pii echi no lutafo enante ewo lutafo ani so han a eni ho mu lutafo owia han no na eye ewo ne damu na wesde de no eye ewo ne damu na pentecost de no eye ewo ne damu We're going on a fire. Yeah, we're going to be a cosmo. Yeah, to be a fromo. Yeah, call your name. Your name. You don't mean cosmo and very cheap. Say, give me two at no more. I can say, and you know, that the artist is some at a tree. Now, a young master, a damn, Nanso, yeah, call your name. Much at rest of no more. No more, you wash your home, boy, and then after your bemo. Baby, I have drew. After you bet to me, baby, I yijina. Luther, you bet to me, I share. Tresem numu. Na, wahunu. I was sa, sa, di brenumu. You bet to me, ahunu. There was share humbo. Pepe, pepe. Keponko, suti fwa, upue. Na, shedye. Eko shia, no, pepe, pepe. Unipa nyansa, NCC. Sir Wesley, I need the akikan home. Sadie, a bafom, a be rapen to kose brimu. Na, sa, brenumu. Kenya anantia akodru mo hwe atresem no mu na mo hunu baabi a yadru senti na yesu kan se mo hwe atresem no mu hwe baabi a yadru kidi se ye wonyankopon ba no maye no mu sese ya kidi se ye wobre no ene don no a obetumi atue abribia no mu kidi se atresem no kan sa se ye wiase abakosem edon a edi akyire mu Bitumi hunu nooma senia ehyehye ke nsori nsori nkabo mu kuoyi a edi asafo no nyina anim akomu akowura aboa no agiraaye enumu na hwe roma ahinie no ene nea eye ene wona aka no nyina hwese wo kan wo hubom wo dum han no wo dum asempa no sese obi akodom won no nante won han no mu anase wore nante kra
she
ye wa wi ebre nu mu bi biara nka ma yen se ye be so nyankopon mu ye anti na sem adi asem e ye okre bi bia wala diki asafobre nu mu na eno ko a ne asafobre e wo ni nyina mu a wo yi kristo e ko asafo na chi na wo a chire e bom ye na asie e bi asem sori sori nka bom ko yi ene de e ko pam nu apie se konkon no kan se e se wo a chire no owo ho de na watu no kunu mu asem no na wo no ne asem no ebre biara o ye asem no na oda so e ye asem no anadwo yi o ye asem no se konkon no kan se asem no ano ye nam so ne ahoden wo mu sin kante no fa no hebrefo 89 e ye adwene ene akoman susu ye temofo o asem no wo ho e se sanka wo hunu ni a o ye ebre a yesu kan sa e wo sa da no se de o ye ye da ko bi no jina ho ebre a edi kan e wo ne som adwuma mfitiase no bere ma bi ba ne nche a ne din di Simon Petro ebre a Petro so e no na ohunu no no Yesu ka tsere ni se udin di Simon na wo ye Yona ba ese se ka ohunu se Mose kan se Awurade mu Yankopon no ebe ma odi fo te se mi so na ono ena mu ntie no na obere bi ni a ohunu da e woni nkwan na mu na a o ka se udin di Simon na wo ye Yona ba aden afa ohunu no ho ase entumi enye obi foforo na wonya odi fo be ye emfie o happy no bere ma bi ni a o chire no ni a oye enye manwa so otumi jiye Philip sabre no okoy ene ohunu Nathaniel e wo dia dia ase no de ne ba Yesu nchen Yesu kan se she Israel ni a na ada ni ni mu o kan se rabbi ebreben ene ohunu me o kan se Philip nyam fra wo ana wo dia na ase no ene me hunu wo o kan se rabbi woni o nyankopon ba no woni Israel hene no onim se etisa edie na enya ntrasie biara Yehowa e kan sa na ibinum jina ho a wonyi nie o kan se obarema ye Beelzebul owo na ada bi a oye oye ntafo ayifo anase biribi Yesu se won ene o kan se aden o kan se tia onipa ba no a o de beche o mbo se hon konkon no nyaba e be ya de kono a bi na o kan se tia ono a wore mfa nche o wiasea ana wiasea e ba no mu na o rehye nkoma fa ye ndei ho e da ese se ye hu he is the same yesterday, today, and forever. Da apem kai eye Yesu Kristo ana no wo Mose mu eye Yesu Kristo ana no wo David mu bra David oba no David ko obopo so te ohina wa po no na osuku Jerusalem so na enye biribia se Kristo a owo ni mu ise ebe ye mfie aha nwotwe akiri no David ba no etna enwo bepo no so ana ohye Jerusalem no osu hi no kan se Jerusalem Jerusalem and praying and come the person tumo so said akoko bata eye ne ma nanso mu ampe bra na Yesu e wa afiase no na eye Yesu bra wo ton no di e be ye nwete bna aduasa no na eye Yesu bra na o hwe Potifa fie so no na eye Yesu bra o tra Pharaoh nsani fa so na so sorry a obiara isrobant bubom na obiara ebo nu mu ase na eye Yesu onipa biara ntumi ma Pharaoh nchen diso onam Joseph so onipa biara ntumi ma Yankopon nchen diso onam Yesu so na eye Yesu asamu a wo hye ho nkomo a e hye ma a wo kasa fa ho e wo sunsun ani adekan mu bra na Yesu asase yi so no o ya de kono a adifo no eye senti na wo hunu no se no yo Yankopon a o da na semu adi na enhia so bi bechira ase bra na Daniel hu ye no o hye fo e kan se woni Israel hene no o Yankopon ba no Israel hene no ye ni mu wo o de bia rentu mi enye ye Nicodemus aba na jo aba kan de kono adi ama Pharisee fo no nanso wa hu na ewiase ensore ensore nkabom kuo no aso wo mu ase wantu mi anje no o kire de o kan ye no emu e kan se rabbi yen kwen ni yen won kabom kuo no ye ni msa wo ya kire kire fo efri Yankopon nche e na aba efri se onipa bia rentu mi enye sa no ma yi no gise Yankopon kan ne ho wo hu no no na woni de o ye nanso na aso wo mu yie na Yankopon e wo mfia bia na ya atwa mu no o de ho nkonko emu asubo awoso o man yi na merima ne ma no ada fo agunachi efri se ade kono na aso wo mu a wo te da foforo han a eni ho mu ɛdin asɛm obiara pɛ sɛ ɔyɛ methodist ni baptist ni presbyterian ni luther ni anabiribi hwɛ ɛyɛ han a ɛni hɔ na wɔte mose han a ɛni hɔ da mu What did you say? Okay, sir. Okay, sir. Yeah, yeah, Moses, you know, for.
Okay, sir.
So when you're Moses, and come over home, Moses, you don't mean one, sir. And come on in Luther, and come over home, a brave.
Sir, and come on in Methodist,
and come over home, a brave. If you say Christ, actually, I bring you one, sir. And someone, a shaman, as I said, a shaman, I will bring you.
In your
bishop, actually, I see. Onyankopon ano ye ono ani ntrasie onyankopon chere ne ho ase efi se ono kwa ani obi a obetumi a chere na sie onyankopon bo hye no ebri biara edi bia okan ye ho adanse na eno ani ne ntrasie no afa yesu yere nse bre no yesu ka se e wo ho tifo yohane eti du nan no enyimu du mie no no
de
ojimi die no enuma me ye no ana ono nso ebeye. Okay, eh no kure. Eno nya ntrasie biara. So bi ya sa dwuma no a, na ye onyankopon no kure pa. Okay, wo ho nso se. Se de ye wo lot nanu mu no. Sa ene be ye onipa ba no e ma ye no mu. Yesu ka sa. Okay, no kure pa. Okay. Eno nya ntrasie. Wo ka se, eye eno kire se. E kire se de, okay pepepe. Sedia eye wo lot nanu mu no. Sa ene be ye e wo onipa ba no e ma ye no mu. Lot nanu mu nso e. Moma yanko echire ebitia bi na yenhwe de na woye na ni paku awodo amyensa ana na wo lotu nanu mu gidini asagidini ene de onyinni eno wo edom biara mu adekro no a ehunu se sodom fo no eye wona wonyinni no
lot
eye asagidini no abraham ene gidini no
ono
ana osi apam no sudia ema no
ono
ana na ohwehwe bohwe ba no
ono
ana na ohwehwe no kwan.
Amen.
Mere nka amen no ema me ho. Amen tese enye ho na eye no kure. Na Abraham eni Sodom. Na Abraham eni Sodom kura.
Oye enye ho hu
asafo no ensesuo.
Lot is a type of denomination. Eye
asafo kwa ewo Sodom no ensesuo.
Watch the Bible say that the sin
Sodom fo boni eye ne kra tene no ayaya de dada.
Eje
ti na wan akokoduro ansori antia. Ni papa papi ana otiti asafo ene ehwe na wonhunu e ma wo hye ntade ntientia ene ma ma oyeye inum na wonkrofo ekọ ekọbọ golf kwesiada ene pete mu apontuo na wo jare nsuo mu ene nọma esine se obekọ asori
otina
fie ukwada na ndu ehwe kasafo nini esine se obekọ asori wo wa tin kase obeka bibi afa
ehọ
nanso empanimfo no bepam won eye dia asem eye lot bio a ohwe ne mpuma mu no ohunu boni no so se obefra boni boni na abraham eni won finfin nu mu bi na onimu oye honhun mu asafo no ensesuo afi we die siye e wa wie yebre nu mu ansa na oja no e ba fam na wo ya amama mu fo e ri oja e beto agu ene amama mu fo e wi asii so ehun sunsun akire e bra obebubu ahinie nu agu na wa hye won ase
osoro
be hye e ri ade no osie no di oja anu ye din pa e be hye won enu e ye sunsun afi mu ma ye hye won emponi ni abraham nie oni sodom dada na oni sodom. Now, Lot that so I was Sodom. And
when
I did be, and a baby, no shoe woman, not a bobe, non dubaco, oh, Mary Mammy and Sir Sawaba, and Mary Makake, when I'm quenso, and I'm on quine.
Abraham is saying,
not Abraham, et diabiasi, Edina Home. Pray, Ebia, or the Mwano Cosa, and Opano, or Sunny by, Ebia Premotubre. Now, who Mary Mammy and Sir Sawaba.
And there was something not Bibu or Sam,
Mary Mayinum, Ebbo don't be.
Oh, my,
oh me, Bibiara, Bibio, Yankopon, so Ben Nipantamoa, a bodon be. When you mono, Bibica Satra won, and then said you all. Abraham to Mika and Tentem, and what can I say? My ruddy, Maneha, Namin Fansoka cra, Namin Womonaho, Nami Mamo, Panoka cra, Nafe, Motu Miako, Mokwang, and your Danaho, but the Mikako and Wanumu, Kenya and Chiba. And wo kumu no e de ma akwa ne se onsiesie no
ko
ntomadan no mu e wa ase ho e no ma sara fiti esam e ye bibi ana aduane bi ye pa na obi e no to atode e wo gya so
but
the brown one
se
woni brown wo ti ho edidi no wo sha ase hu no bibi obere ma yi e ko so hwe Sodom fam
e no ka se
wo mu banu kai e ko Sodom banu e ko Sodom
pamu chao
Mama ye ensam ho nko me twemu adene asidie Yesu kan ye no so wo mu ba no ekor Sodom ekor yi Lot ene wa na wasiesie wo ho no epu afri ho na wo ba no a okọ ho no okọ kan asem no na wo ba ko ho a okọ Abraham nchen twensensene a oye ye wo nya ensensene ye wo ho the Sodomite is Sodom fo no ani asem pa ne kan no ebo ani fura egudie onyi nie so ebribiara na hwede oyɛ na hwede eyɛ afei oba akutuna kire ha wayɛ sɛnkyɛnɛ ɛwɔ Abraham anim afei wahyɛ ne nso pɛn abakɔsɛm ne biara edi akyerɛsɛm no akyi edi abakɔsɛm no akyi berɛ biara maa pɛn ɛwɔ asafo mmerɛ no mu a onipa bi ɛkɔ asafo a ɛwɔ wiase no nkyɛn pɛn ɛwɔ asafokuo no mu onipa biara nni hɔ a ne din awie ɛte sɛ Abraham hɛ a da nanso ɛne wɔwɔ baako gɛ ahɛ ɛno yɛ nokorɛ ɔrekɔ hɔ akɔfrɛ wɔ no apue ɔyɛ ahoamadwuma ɛwɔ hɔ Graham Billy Graham onyankopɔn akoa a ɔwɔ asafokuo no mu amanyɔfoɔ ɛne deɛ keka ho ɔbobom da bi a na ɔpɛ sɛ ɔgyina sɛ ɔma mpanyin no ɔpoe koraa onyankopɔn hyira ne yei ho adɛn saa nsa nnwumakuo anka ɔnnuru baabiara sɛdeɛ teɛ no anka wɔbɛsɛ dɔla ɛpepepem pii ɛfiri sɛ anka wɔbɛgu wɔn paa sɛdeɛ ɛteɛ biara saa ta wɔ nnwumakuo no ɛne biribi te saa wahu ɔhɔ sɛ onyankopɔn somafoɔ ɛde ma Sodomfoɔ saa pɛpɛɛpɛ nanso kae ɔbaako bi wɔ hɔ a ɔtena Abraham nkyɛn ɔbarima foforɔ ɛnyɛ mmienu no a ɔkɔɔ hɔ te sɛ ɛnɛmafoɔ asɛmpakafoɔ yi a ɔkɔɔ hɔ ɛkɔkaa asɛmpa no hunu sɛ ɔbaako bi wɔ hɔ a ɔtenaa hɔ baanu kɔɔ saa kwan no so ɛna ɔbaako ɛne Abraham tenaa ha na ɔbaako no a ɔtena Abraham nkyɛn no ama ne nsɛnkyerɛnneɛ afei hwɛ na ne din de Abraham ɛna ne yere de Sarai ɛbɛyɛ ɛda baako anaa mmienu ansana no na onyankopɔn ayi ne ho adi akyerɛ no aka akyerɛ ne sɛ mesisa wo din afiri Abraham akɔ Abraham wahu gɛ ahɛ ɛyɛ atwerɛdeɛ nsia onipa nanso abɛ ahɛ ɛyɛ nson atwerɛdeɛ nson hɛ a yɛde hɛ awie afei wɔ honhom mu asafo no mu na ɔbaako bi ne Abraham ɛna ɛwɔ hɔ na hwɛ deɛ ɔkaeɛ ɔkaa sɛ Abraham ɛnyɛ Abraham Abraham oyere no wɔ he ɛnyɛ sɛ sɛ ahɛ oyere Sara ɛwɔ he hwɛ deɛ ɔkaeɛ ɔwɔ ntomadan a ɛwɔ w'akyi no mu ɛna ɔkaa sɛ mɛba mabɛsra wo meba mabɛsra wo hwɛ saa ɛdin ɛnsi anaa mu no ɔbaako no sɛdeɛ bɔhyɛ a wahyɛ no no teɛ no ɛne yɛ onyankopɔn ɔkaa sɛ meba mabɛsra wo na Sara wɔ kwan a yɛn nyinaa bɛte aseɛ so asiesieɛ ɛma ne ho ɔkaa sɛ me aberewa manya mfie ɔha me wura a na ɔyɛ Abraham a ɔno nso anyini na nkwa berɛ atwa mu ama wɔn kaa sɛ adɛn yɛntumi nyɛ anigyeɛ te saa bio manyini ɛna ɔno nso anyini na ɔkaa sɛ yɛntumi nyɛ saa ɛna ɔkaa sɛ ɛbɛyɛ dɛn saa nnoɔma yi nom ɛntumi nyɛ hɔ ɛna ɔno onipa no onyankopɔn a ɔwɔ nipadua mu ɛkaa sɛ adɛn nti na Sara sereɛ na ɔregye akyinniɛ ɛka yei nom ɛwɔ ntomadan no mu ɛwɔ n'akyi afei hwɛ sɛ ɛnyɛ saa ɔsom adwuma korɔ no a ɛna yesu kristo so nyaeɛ a ɔsɔ atiefuɔ no mu ɛna ɔhunu wɔn adwene mu ɔka kyerɛ petro deɛ na ɔyɛ ɛne ne papa din ɔka kyerɛ nataniel ɔka kyerɛ ɔbaa no wɔ subra no ho ɛberɛ a ɔkaa sɛ kɔma me nsuo me nom ana abrɛ me nsuo me nom ɔbaa no kaa sɛ owura ɛnyɛ amammerɛ sɛ wo bɛkasa kyerɛ sɛ mo yudafoɔ ɛbɛkasa kyerɛ samariafoɔ yɛne mu nni hweeyɛ ɔkaa sɛ na sɛ wonim nea wone ne wokasa yi a anka wobɛbisa me nsuo nkɔmmɔ no kɔɔ so ɔkaa sɛ kɔfrɛ wo kunu bra ha ɔbaa no kaa sɛ menni kunu ɔkaa sɛ woaka ne yie ɛfiri sɛ woanya ɛnum ɔbaa no kaa sɛ owura hwɛ nsonsonyɛ ɛwɔ wei ɛne wɔn ɛne wɔn asɔfoɔ ntam saa da no saa kuo a wɔte ɛda foforɔ bi han a ɛni hɔ mu ɔkaa sɛ yɛnyɛ bonsam no na ɛsɛ sɛ wɔde mmuaeɛ bi ma wɔn asɔrefoɔ no ɛfiri sɛ na ɛhia saa nanso ɛdeɛ na ɔbaa ahiani no yɛɛ saa nwito wɔ aba no a na ɛwɔ n'akoma mu no na wabrɛ fa saa nnoɔma no ho ɔne nam abɔnten so sɛ ɔdwamanfoɔ nanso berɛ a ɔhunu saa no ɔkaa sɛ owura ɔhunu sɛ woyɛ odiifoɔ Ey asem no abri piara odifo baaye no odi asem no ene baaye na o ya asem no e de ma sabre no na je na eye komisheni a ohun adwene a e wo akoma mu eye sa e wo Yesu Kristo mu efi se na o ya asem no e ma ye nyina na Yesu kan se se de eye eye e wo Sodom enna no mu no sa na be ye e wo nipa ba no e ma ye no mu.
The Spirit of God would come in the form of human beings. God manifested in human flesh.
Amen. 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 Amen.
And would do the same thing that God did in human flesh. Remember, they were waiting for the promised son. And
right after that, the promised son came. That was the last time. Sana Abraham Freno, Trokunkuno King Kam for Biara Enimsa, Elohim, Obaqua, or Tene Huasi, or Nino di Camfono, or Chidifono, Assassino, Ayano, Elohim, Abraham, a friend, Elohim, Yankupon, Ewa Trakasia, Ewa Hebrew, Elohim, Etisa, and Fitiasiano, or Yankupon, Elohim. Oye Elohim a oyi di ho adi e woni padia mu e she nipa enta adie e di nipa adia ne amen sentrenia e wanwie ye nanu mu so nyankopon be yi di ho adi bio e woni nkrofo ntam e woni padia mu amen Yesu kan se oguma mi ye no monso mo be ye se de ye e wo Sodom enanu mu no sa na be ye e wo nipa ba no e ma ye no mu amen enu nyia ntra se biara e hia se e da adie enu ne de e hia amen muji sadi mo ma ye si ntra se yen so aja
we give to you
ye ni wo bo she e ma o anadi se wo kan sa no me no wo she ho bo.
There's no one to make your word
live in
true. You said, let there be light, and there was light.
No one
can interpret that.
It manifested. Said the only assent ye be free, Isaiah, or Difono, or Babu Benin saying, Oye, in Yasi Trebiara, Oye, the Sea, and no.
You said, who can say,
so bad, or Babu or Bethlehem, or Bethway, Bethlehem. Judea, and Yawana, we are Kuma or Yuda, and my poor mamma, Israel, Nansu, Umu, and Obiba, Sasudi for Amamemai. No, ma, no, Bayano, said your Betsiamu, I was Seniano, so Senior Babunu for Bawa, and then in Semu, Yamratunti, and Oplano, Yamumu Yenti, and Odreno, there are some young ones switching a Daniso, the man Tampia. And our dear Asayan Yadier. Senior David Cancer, Miri Nana Cra, our Samando, Samson, and Amerman, Mikronino, Eunu Proye.
And on the diet of Sumi
and Sano, and Sanado, and read your soon, you know, a better me as soon. I'm an independent prono, when you go past some cancer, or best sorry.
Well, Cancer, we are an independent no coy, or the Swadi. Edisa, Nanso,
the GDL Rade, Wasem, Danny Wendy,
Yesu Christo
Sorry, and all can say, Che, Nemoha, a blue piara, and Pocosin Yasi, a year. The GDSA, who are Hanaji,
the GDSA,
and Aji, who are Yesu Christo, Ewaha, to send the Nawi Otia, ara
na de wo
sha ye aniwa ensa enan anu akra nipadi a wo betumi dia da wo hu adi nyankopon te ye wa na di sebe ya de betumi ho otiasi fo Jesus Christo se otiasi e wo ye ntem manomra
Then we'll come to the like the hunger of those who reach you, that they may share we with you,
Jesus. Be kanse, ora, ye pese ye hunu Yesu.
And they got
na,
to see
no. Oh, and then I need and see ye, a brow hunu no no.
God, you're the same today. You promised
it.
If we hungered, we could see
you.
A little while, the world won't see you. You're a believer, but you're a believer. You shall see me.
Now, so more dear, we'll be home. If you say, then we'll be home. And poor, ever mumu, I could see.
We know that you're the same yesterday and forever.
And
Lord, the words have been said. It's been written. Now let it be done. For the glory of God.
Amen. Onyankopon animu onyam. Entre se okra na sem so. Amen. Onyankopon nhira mo. Me be frem Bible santene no. Didi se bili kan se ochiche Bible krata no. Ifri ba kun ekosi oha. Ana bridi tsa. Oni ha sesei.
Ye
Bible krata nkinkan ye ben no. Ene no. Obi ya ne krata echi. Ebe ye nkinkan ye bi. Na ene atrede ye abede o ana ede ne ya. Ah, you and I, Omay and Sanka, ah, and Kinkania Bakum, you know me and San and I, you know. One shall say, and you not to say, ah, Kinkania Bakum, Kinkania me, you know, Kinkania me and San, Kinkania nine, and nine, my owners are sorry, Edina, and Bible Cratan Kinkania, and nine, Bakum, you know me and San, and Bible, if you are, or into me, sorry, so into me, sorry, Obinjan, your uncle Crata, if you are not Ukra Crata, not unto me, sorry, you know. After intent them so, and no. And nine, a noom, Bible crata anking can hear a noom, a snare, and song, and watch it, and crown, a dubacon, do me, you know. Once I see Mara has to say, a brow of Fremon can hear no.
Number one
can hear by whom you know me and sa, Mumpwe, and Raqua is so. Bible crata anking can hear by whom you know me and sa, and nine noom, snare, and song watching crown, a dubacon, Muninamo, Muginabria.
11, 12, 13.
Dubacon, do me, you know. Do me and sa, do nine, do noom, do sia, do song, do watch it, do kno, adionu, adionu bako, adionu mienu, adionu miensa, adionu nine, adionu noom. If you are own to me, you know, branch you all. I have a fracona, coba chassis, a wet you all, say, wafra no ma, oba, na, na se, un to me, ya, a ye, what ye, Mount Sasso, ya beshe, so bebaha, wahoo. Do do send a waha.
How many
by Bocrata, Nemso Yare, Mumay Womansa, Babiara, Hayara, and Noya no Cre, Mama Monsasso, Moody D, a brave Wabwa on Anui, Moody Yedi, so to send your tear and rap and a dap him. Do do send, Mumasa, a sofu, you know, just some non cassa, and net and yanum, or no, and sofupenia, Utumina, ya home remuatinka, a yano Cre, do do send or just Eddie, Mama Monsasso. Onye ni sofu peni ya, utumina ya huwa mremu atinka.
Afe,
setu lakunu kuna kase, otisadi ya otie enura, eni da api mwa. Tutuwa sen, eno oji sedi. Eni ena sen, eno obeye ene. Ete se oye tisadi ya, oye enura anu, eno kre. Eno wana jui, otu utu mfoni senifa, inipe dia, mwamkunu kuna, ewa denye muha, so obema ye hunu. Sene nson. Afe, kre. E den e si ye, e bra obi din nsa so na ta die mu e chi ho no. Oba bi ta kru bi no. Na oni mpa e bo krata, ye be ka sa. Nenso odo nsa ka na ta die. E bra odo nsa e ka na ta die no. Yesu dane ne ho, e na o ka se hwan, e na odo nsa ka me. Petro e ka na nim, e na o ka se aden Awurade, asenti ase nim. Aden obi e bo modin so odo nsa be ka ho. Aden ti na o ka se hwan, e na odo nsa ka me.
O ka se,
nenso hunu sa ma yamre. Dodo se, e na onim sa.
Maninye,
a e chese ahodin, e fri ni mu.
Ma
yamre, obi di nsa ka me a, e ye sononko.
No
dane ne ho, e na o se e dom nu kosi se, ohunu ba bi a, sa jidie no e fri ba. Biara de nsa e so ni mu.
O
rabbi, ye jiudi, e ni ye nyina.
Menso
no obi o wa, oji ni dipa.
Na
odi nsa e ka na ta die, e na oji die ye. Se wanya ayarisa, e fi se oba no kan no, na kuma mu se, se otumi ya. Ɛno ne de ebesi.
Dane
ne ho, ɛno ɔhwɛ ɛdɔm no mu kosi sɛ ohunu ɔba no, na ɔka sɛ,
ɔka
kyerɛ ɔba no sɛ, ne mogya tuo no agyae, na wanya ayaresa. Ɛyɛ no krɛ.
Afei,
ɛno ne kwan a ɔfaa so yɛɛ, ɛwɔ nipa a na wɔtie nu no mu.
I'm claiming that he is
afei meka sɛ ɔmuuyɛ ɔte ase ɛnɛ te sɛ deɛ na ɔteɛ dada no. Na kyerɛ kronkron no kaa sɛ Yesu kaa sɛ ɔno ara sɛdeɛ ɛyɛɛ wɔ Sodom ɛna no mu no saa na ɛbɛyɛ wɔ onipa ba no ɛma yɛ no mu. Afei hwɛ ɛmfa wɔ ne akyɛdeɛ ko a Nyankopɔn wɔ ɛwɔ soro hɔ, ɛsɛ sɛ ɔbaako bi wɔ fam hɔ ɛnso a ɔbɛgye so. Okay, Krobi mu, kyerɛ kronkron no kaa sɛ ɛno ma pii wɔ hɔ a wɔantumi anyɛ ɛnam wɔn anyɛ nneɛ nti ɛyɛ nokorɛ. Saa ara na ɛteɛ ɛnɛ, ɛsɛ sɛ wogye ne di, ɛsɛ sɛ wogye ne di a ɛno nko ara ne kwan a wobɛtumi. Wɔawie mpaebɔ santene no, afei obiara nyɛ dinn obuo mu ɛbɛyɛ simadu. Mennim sɛ ebia mɛwie ne nyinaa mewɔ bɛyɛ aduonu num anaasɛ aduasa gyina hɔ. Nanso afei ɛwɔ mpaebɔ santene no mu no, obiara a ɔwɔ mpaebɔ santene no mu a onim sɛ meyɛ ɔhɔhoɔ ma no na mennim hwee ɛfa wɔ ho no, ma wo nsa so. Obiara a ɔwɔ santene no mu, afei ɔwɔ atiefuo no mu, wo a wonim sɛ mennim hwee fa wɔ ho no, ma wo nsa so. Afei deɛ mepɛ sɛ meka nie adamfoɔ, hwɛ afei ɛno nie, asɔfo a ɔwɔ soro ha nyinaa na Kristo ɛhyɛ ɛbɔ yi, hwɛ wakyerɛ ɛberɛ bɛn ɛna ɛsɛ sɛ ɛba mu ɛna a ɛdi akyire no mu ansa na Awurade mayɛ no bɛba. Ɛyɛ nokorɛ saa berɛ no ɛna ɛsɛ sɛ ɛba mu. Afei ɛno ne asɛm a wahyɛ ho nkɔm ɛnɛ, ɛnyɛ Luther han, ɛnyɛ Wesley han no, na ɛnyɛ Pentecostal han no mpo, ɛkɔ nkan ɛwɔ kwan no so seesei. Afei Luther yɛ, Methodist yɛ, Baptist yɛ, wɔn nyinaa Pentecostal ɛyɛ, anadwo yi ahodoɔ no nyinaa bi tete ha. Ɛnyɛ ankorankorɛ no ɛdeɛn sɛ ɔno wontumi nka biribiara mfa Luther ho ɛnkyerɛ Methodist ni, ɛfiri sɛ ɔde ahoteɛ di na Luther ɛnyɛ nni wahu. Worenka nkyerɛ Pentecostal ni sɛ ahoteɛ no ne nyinaa wahunu sɛ akyɛdeɛ ahodoɔ no asane aba, ɔrennye nni saa daabi. Ɔwɔ deɛ ɛsene saa wahu. Na ɛno ne asafobrɛ a ɛdi akyire yi a yɛnyaeɛ, na kyerɛ kronkron no ka sɛ asafobrɛ biara ɛremma bio, nanso wɔbɛboaboa nnipa no ano, hwɛ na deɛ yɛabɛduru nie. Afei kae nsɛnkyerɛnne a ɛdi akyire no, yɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛrehwɛ bɔhyɛba no kwan, ma wo nsa so. Wogye di sɛ wonam Kristo so ɛyɛ Abraham aseni, ma wo nsa so. Afei Abraham aseni gye wo nsɛnkyerɛnneɛ. Ɛnni Babylon hɔ, ɛnni wiase asafokuo no mu, ɛwɔ ha ɛwɔ mo ntɛm, wɔn a wonni saa ɛfi no mu gye di. Ɔbaa bi wɔ ha, ɔyɛ ɔhɔhoɔ ma me koraa, asɛ me ne no bɔ tipɛn, menhunu no da ɛwɔ me nkwa nna mu. Sɛ anka mɛtumi asa saa ɔbaa no yade a anka mɛyɛ, sɛ ɔyare a mennim hwee fa ne ho. Mohunu sɛ ɔmaa ne nsa so sima kakra bi a abɛsene kɔ no, menhunu ne da, ɔyɛ ɔbaa bi a ɔgyina hɔ kɛkɛ. Ɛnɛ ɔde mpaebɔ krataa pii baa ha, ɔtu ne nyinaa frae ɛna ɔde maa nipa no. Obi nya nkenkaneɛ baako wɔ ha, ɛna nkenkaneɛ du ɛwɔ akyire hɔ, nkenkaneɛ du nom, nkenkaneɛ nson, nkenkaneɛ ɛte saa, ɔde ne nyinaa di afra monim da biara. Na sɛ ɔfra a ɔfirafiri baabiara kɛkɛ wahu. Na afei ɛnhia sɛ wobɛnya mpaebɔ krataa, wode ɛtena hɔ a na gye di adɛn ɛrentumi ti wo ho anadwo yi, kyɛ dɔn a yɛte mu yi wahu. Afei ɛyɛ apa ho nso adamfoɔ, ɛyɛ apa ho. Afei sɛ Abraham Nyankopɔn no ɛnyane Yesu Kristo firi awufoɔ mu, na sɛ Yesu hyɛ ɛbɔ sɛ nna ɛdi akyire no mu no, nsɛnkyerɛnne korɔ no ara a Abraham sɛ saa ɔbɔfoɔ no a na ɔyɛ Onyankopɔn a waba nipadua mu no ɛyɛɛ wɔ Abraham anim no aka kakraa bi ama bɔhyɛ ba no aba no, Yesu kaa sɛ adekorɔ no ara ɛbɛsi ɛnɛ. Afei yɛhunu topayɛ pii ɛne asafokuo ahodoɔ ɛne yenum nyinaa ɛne ɛfi a wɔwɔ mu. Yɛhunu Billy Graham wɔ hɔ ɛne Oral Roberts ɛne nkurɔfoɔ pii ɛwɔ hɔ. Pentecostal asomafoɔ no ɛne asafokuo somafoɔ no wɔ hɔ. Yɛhunu sɛ ne nyinaa ɛrekɔ so wɔreyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no. Billy Graham nyamesom mu animdifoɔ mapa deɛ asɔfokuo no agye edie. Oral Roberts ɔyaresafoɔ mapa ɛtetɛ pentecostalfoɔ pɛpɛɛpɛ. Nanso hwɛ ha, biribi foforɔ wɔ hɔ a wɔde ahyɛ Abraham asefoɔ no bɔ. Wɔwɔ asafokuo no mu, biribi wɔ asafokuo no mu a ɛsɛ sɛ ɛsi ɛɛboaboa nnipa no ano, yɛbɛgyae ama ɔkyena anadwo. Hwɛ, mennim saa ɔbaa no, mɛdane m'akyi ama no. se erade nyankopon beka biblia a kire oba no a ebia eye efiasem ebia ye sikasem ebia ye yade minim obehunu se eye nokre anante sa se obeya de kro no abi anadwi se de oye ye no a obedi nyankopon no a yesu kristo se ebo se obe wo ha ene a edi a kire no adi dubo se na mugidi se ye bo ye mbra se de ye wo sodom ebra wi ase nyina akowura sodom tibia mu Mumudo do asen na mugidi se de makama kire mu anadwi eya nokre no ene na Abraham ani na sifo munyi nyankopon ni afei se de be firi mu adwene mu se me pesa me kabiribi e kire oba no me hwe na anim ha ana making kind na adwene ana de mu pesa mu hunu biara biara onim biribi e fa adwene mu nkomodie ho no e se se owo nyansa esene sa wahu Mwahuno bia, okinkan obi adwena oka asempa no da. Mwahuno honhomfrafo bia, oka asempa no da. Oyɛ nsɛnkyerɛnne ne amamade, obo dawuro sɛ Yesu Kristo ɛte sɛ de ɔteɛ daabi. Hwɛ, ɛyɛ nkrɔfo adwene. Hwɛ, ɔyɛ nifrafo. Mugyidi sɛ obetumi ayɛ nifrafo. Trɔkronkron no ka sɛ wɔbɛyɛ, ɛyɛ nokorɛ. Ɛne yɛdenfo, wɔn a wɔhoran, wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene Onyankopɔn, apamsɛfo, nsekubɔfo, wɔn a wɔnhyɛ wɔn akɔnnɔsoɔ, wɔn a wɔmpɛ papa, wɔkekare wɔn anim kyerɛ Onyamesompa, nanso wɔpɛ mu ahoɔden. So Yesu anka, ɛwɔ ɔhotefoɔ Mateo, atua aduonu nan, nyimu aduonu nan, sɛ ahonhom mmienu no ɛwɔ nna adi akyire no mu, wɔbɛsaa sɛ wɔbɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn no, sɛ ɛbɛtumi a, nanso ɛrenyɛ yie. Na wɔwɔ Onyankopɔn adwene mu ɛwɔ mfitiaseɛ no, na Onyankopɔn ɛfa bi. Afei Abraham, Isaac, ɛne Jacob Nyankopɔn, ma wɔhunu anadwo yi sɛ meka nokorɛ no afa wɔn ho, ɛyɛ wo Awurade. Ahobrɛaseɛ mu, ma wo nkoa yinom ntumi nyi wɔn ankasa adwene mfiri kwan no mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wobɛtumi de yɛn nipadua ayɛ adwuma ama w'anim onyam. Wɔ Yesu din mu, Onyankopɔn ɔba no. Amen. Ɛdeɛ ne akyɛdeɛ ɛnyɛ biribi a wofa na wotwitwa mu na wodane no daabi daabi. Ɛyɛ sɛ wohunu sɛnea woreyi wo ho afiri kwan no mu ama Onyankopɔn atumi de woayɛ adwuma. Akyɛdeɛ ne sɛ woyi wo ho afiri hɔ na Onyankopɔn de ayɛ adwuma. Ewura no a ɔwɔ m'akyi no, obewu seesei a sɛ wɔanya ayaresa a. Ewura no a ɔwɔ m'akyi no, barima foforo bi abɔ mpaeɛ ama no, ɛnkyɛre. Ɔwɔ kokoram, kokoram no ɛwɔ ne nufu mu ne n'ahorawa mu nso. Na ɛnkyɛre biara na ɔbɔ mpaeɛ ma no, na ɔbɔ mmɔden de gyidie agye atom sɛ wɔanya ayaresa. Ɛyɛ sɛdeɛ Awurade sie nie. Ɛyɛ nokorɛ, Awura, sɛ ɛyɛ saa a, him wo nsa. Ɛkyerɛ atiefoɔ no. Abraham Nyankopɔn no da so te ase. Ne nyinaa yɛ kɔgye deɛ wogyedie no di na wo ho bɛtɔ. Amen. Wogyedi. Woka sɛ atiefoɔ no nso ɛ. Ɔbɛyi a ɔne ne to ha yi ɛwɔ akonnwa no to hɔ. Awura a ɔtɔ so mmienu ɛwɔ hɔ no. Ɛberɛ a medane me ho pɛ ɛna mehunu biribi. Biribi kyekyere n'abasa ho. Ɔrehwɛ ne mogya. Wanya mogya borosoɔ. Ɛyɛ nokorɛ, Awura, ma wo nsa so sɛ wogyedi a wo mogya morosoɔ no ɛbɛkɔ fam. Abraham Nyankopɔn da so wɔ hɔ. Ɔte sɛ deɛ na ɔteɛ pɛpɛɛpɛ Onyankopɔn asɛm ɛwɔ hɔ ɛnnɛ yi. Wo ho te sɛn afei wogye di nea gyidie wɔ Onyankopɔn mu. Asa abɔfra bi kɛkɛ. Onyankopɔn nim w'akoma mu, Awura kumaa, mennim. Wogye di sɛ Onyankopɔn bɛtumi ayi deɛ ɛrehaw no akyerɛ me. Wobɛgye no adi sɛ meyɛ a ɛnyɛ wo. Ɛyɛ obi foforɔ dea, ɛyɛ wo nuabarima, na emu ayɛ den paa, na ɔwɔ kuro bi mu ɛwɔ atifi ha, Tulare, na ɔwɔ ayaresabea, na wanya mogya mu kokoram, na dɔkotafoɔ agyae no ɛhwɛ sɛ ɔbɛwu, anidasoɔ biara nni hɔ bio koraa, ɛyɛ nokorɛ. Wogye di, ne nyinaa yɛ, ɛdeɛ na ɛwɔ wo nsam yi, fa ɛno ɛkɔto ne so, na ɛnyi ho akyinnyeɛ, gye di, amen. Wogye di, mehunu Awura no da, nanso Onyankopɔn da so ɛyɛ Onyankopɔn. Afei ka kyerɛ me, onipa bɛtumi ayɛ yei? Ɛnyɛ onipa ɛna ɔreyɛ. Ɛyɛ Onyankopɔn no a Yesu Kristo hyɛɛ ɛbɔ sɛ ɔbɛwɔ ha ɛna adi akyerɛ yi mu. Ɛno na obedi ne ho adanseɛ akakra bi ama Abraham aseni sɛdeɛ na ɛteɛ wɔ Sodom ɛna no mu no. Afei ɛha, mennim Awura no, deɛ yɛ ahɔhoɔ de ma yɛn ho. nsu su se e bra e di kan a ye hie ani wodi mi di se me ye na ko a wodi di se ye ni asem no na woni msa se asem yi e da so a e ye adwene ani akoma nsu su ye temufu o e ye no kure asem no e ye o ya safo nsu te obetuni adinu adi a wodi di sunsun bi akata wo so enso e ye sunsun ka bi e ye kokuram na wodi di se onyankopon betuni a kire me ba bi asa kokuram no wo e wo enson no a e wo fam no mu sana a doctor fo no aka wodi di se afi wo benya ayare sa ko na enye chinye kura onyankopon be ma wo ho aye wodi amen wodi di munyina tade wo she ebo so be ye pepepe na didie e wo onyankopon mu e ma munye chinye ye ya ho wo ma ye ho minim wo se ya ho wo e ma ye ho a ma tiefo no hunu sa da so ye nsa mi hunu oba no da wodi di e wo abontene ho wodi di se e ye Yesu Kristo e ye de ania e ye nasem sankrofo yi po no a enye nipa e na wo po no wo po asem no ya asem no ana na wo abonten na entumi nsane emamu afi e rani yo ho wo ma me mi hunu no da Onyankopon ne oyare safo ebia na enya yare sa ebia na ebibi foforo na nso onyankopon be kire me de eye wo hawo a obaji mi adi ade adi kan a ope ho mpa ebo eye waso na e hawo waso baako untumi mfa nti asem eye no kure eye ampa na afi wo suban bi na wo pese sa suban no efu wo so eye tawanom afi ba won sati ahye waso a eye no mu ni nyina aye waso a eye no ni nyina aye afi di onyankopon di na kwa wo kwan na wo num tawa bio se wo ba gye adia.
You see what happened? Is he real?
Ko na urade nhyira wo mu nu de si ye no oni ha na menim wo e ya ho wo ma ye ho enu wo da na so onyankopon nim wo. So when you come to me, I tell me, "Baby, I found one. Obedi Edi. A telephone in your bed, Edi. If you are with him or Bano, if you are telephone with him or Bano, you know, you know, you say, I am no crana and Tisa. I say, you will be here. I say, I say, no crap. After you bet me, I know you see, I will smack a crabby at the moon. Well, I said, you know, you know, well. Aye se mi hunu hwe hwe eye hunu mu hwe eye hon konkon no enya me eye asem a ohye ho bo e ma ada yi no ibi ma ada ifre suanfo no enna no so enya saada enso ba bia okan se aka kakra bi ama onipa ba no maye no se de eye wo lot nanu mu no sa na be ye onipa ba no e maye mu ona wonyi ni no eri mi ni ni yen hwehwe se obedi na di nanso agidifo agi ni di.
Now, if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart you raise your
hand? Afei, se hon kronkron no beda ye ye di a, du do sen, en amudu mu akume nyina abe di ye di, mo be ma mo nsa so. E di dem di, banya lori akwenshia, ama okon mu nka se enu bi ahoju, wo sa anso ahoju.
That's right, isn't it? You believe?
E ye nukre, enti sa, uji di, mo beto. Munye Awurade aye. Uji so Nyankopon sasa wa mu haw. Ene ekoso na kojo wa yarisa. Bra ewura. Fye hey. Uji so Nyankopon sa akoma ya de. Ni nyina aye. Ko wo kwen na jidi na wakoma beto. Bra. Uji so Nyankopon betunya sa wachi ya de. Ama wo ato. Koso na afi jinudi. Wo de yo Nyankopon di a de sasa wo ya ne no. Bra ewura. Would you just go and come on Saya from Yadier? Could you a room radiane or a Kumanina, Gidi? Bra, would you just go and come on to Miss Sasa Sambro? And your cop, Gidi, when you come on by my own way or day? Ninina, bra, would you a Kumanina, Gidi? Would you di, Tasabro, Ebu? Would you just go and come on between my own way or day? Cosso, Ginudi, Cassay, Medawasi, a radi.
How many please out there?
Do go send or Gidi or Mujidi? Raya or Tia, a shatter the cookery, or man in Sandy Faso, a hay, ah, Madame Rousseau, Emma Nuna Mani, would you disown your uncle between your mind? Why
you do?
Would you di? Ninja, but on some 12 or 12 or so or so, I can say, Nene, a bay ye, amen. And then,
amen.
Would you di? Najidi, Obere ma bi no ti hai, owo moja tuo. Wuji di, owura, o ti hai. Ani, owo moja tuo. Wuji di sa be ko. Ewura no to awo so no, ewo moja tuo nso. Na owo chi yade. Wuji di so Nyankopon, e be sa wo yade. Wuji di, pa won sa so na jitum. Jidi, ewura ye o to awo so no, ewo haw, ewo ne nani ni jonku. Wuji di, se eye no kre. Ewura, wuji di sa o benya ayare sa. Eye, pa won sa so kan se, me jitum. Nyina ye ewura na otu awu nso no e won sane ya de wugidi se onyankopon be sansane ya de no ewura kuma no a ohye ayehweni wa no won saso na kan se bijitum nyina ye jidi ewura na otu awu nso no e wo sawa mu hawo wugidi se onyankopon be sawa mu ya de no ewura nyina ye ma won saso jitum abaju akitu anu a otu awu nso no e wo kompo wugidi se onyankopon be sa kompo no ma won saso jitum duwa sa no de won akoma nyina jidi And your solidar on Iso, Najitum. So Abraham, Isaac, and Jacob, Nyankopon, when in the name of the Lord Jesus Christ, Dimu, Mahonkopon, somewhere, there you must say, Nancy Pet Bia, Re, Ewo Nyankopon, and Impermu.